Oye, pa.
Oh mama, tawile, kuzi mume panda, tawile. Mokuto wa majini, tawile. Oh mama, tawile.
Subiani makata, maimuna kashacha, sharubati meshenda.
Habari za wana viumbe. Habari za mtoka ako.
Toka majanga na isi na shughuli wana wanga ndo maana nimekuja kwako mganga unipigie manyanga
bwana mchikitula
kugombanisha watu we mganga we
shupaste
nataka kamuwe mama we mganga we
chaku
nataka bigane na baba we mganga we
akwingi
mbona nagombanisha ndugu we mganga we
okay ula msaba mbele ya miaka mingi tujafilipo ulembe watoto bicho na tajia tali we mama tonilie mitoto ya Mungu eh aleto mkojani bindalu we shibaba guluma zote wena. We mganga tuji kwa kotena we mganga tapeji. Unataka kukumala chisika shumbani. Ulitaka tukupe pesa we hapa kwa tumefe. Mganga gani unapiga lami na bicha sinke. Masicheza kama wachawi pele. Ona kama wachawi nyuma. Wanaku kama wachawi pele. Wauni kama wachawi nyuma.
See, I know on the track.